through them to bail. Spafishel in through them to bail. Spencer by Bonne Bengon. Spoon me by Cat and Engin. La Baba Zoswang and Gom. Spafishel in through them to bail.
Bafihlela induku emkubeni mobhede izokhala esiphongweni phela ngisho kushuku ngoshuni wenkabi ngimbuze yahlula beluse intwane nepower yokuphatha idubayo kunini ningibele sele nginenkalo kwesele sele yanyashiswa kwapele pele mawisususuimele sangoma sabhula sangitshela kwehlozi sathi mfana muzoduma kwesule bafana ngiyimpi wabuze ujakade pull up at the show kuphenduka imove niggas istosi nginqisha lejuice ngizwa kuthiwa manika nebeef. Why don't you go sponsor a bush with me?